baba, umenifuta machozi. Dadio, umejua kunifurahisha. Baba, nitakusifu milele. Baba,
baba, umejua kunifurahisha.
Baba, umerejesha na furaha yangu moyoni, umenijibu kwa wakati isiyodhani. Baba, umejua kunifurahisha. Niliyeitwa laana nimefanyika baraka, niliyeonekana sifai umeniheshimisha. Umenipa sababu ya kujitahidi na kukutukuza. Baba, umejua kunifurahisha. Hey baba,
baba, umejua kunifurahisha.
Baba yangu, baba, umenifuta machozi. Kweli dadio,
dadi, umejua kunifurahisha.
Hey baba,
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 you've done for me. You've done for me. You wiped the tears from my eyes, Lord. Look what you've done for me. Yeah. The chains and the shackles that held me bound, you have called it all away. Oh, what a life, beautiful life you've given me. Baba, umejua kunifurahisha. Baba, nitakusifu milele. Oh,
Friends to the records.